Vansha sound vibration pano Timutu temptation Nomu fela Matthew Zambia
Uncle T Uncle T Vansha
Manager Samoka Mushala Ninja YT FK Tapo Jombo Kuchimwela Mwatupe
VM Record Africa
Time wasted never recovered Apa nomba nalifuala combat Lafu wale isendanga makati La time wateme no ama sugar daddy Apa ya msocha na kuatea mind Maisuka menso nishimu walipu rind Gamu wapita mule taima Kale kale na ine muma nonde mitaima Noku twitter titaiwa taima Nalikuteme nwefe mochine Iwe wale tati love ni money Swapa nalikupulula nebuku Nalekwe wapepi first look Paline wasalile po facebook Matthew Zambia konkani apo oku
Oku Aweteti iwe na ine tuweshanye ngoleti tuweshanye nishilolele mipashishi suminishe Aweteti ine na iwe tuweshanye ngoleti tuweshanye nishilolele mipashishi suminishe Aweteti
lalele mipashishi suminishe
Aweteti
lalele mipashishi suminishe
Tika vilo kuwa nobe chopamo Nani kutekelo uwa mpampamo Nani kupela love Nifite wa demone Apakulika umbi umbela love na demo Walipozele shita nade shisho kupembilo Tima wali tola nukumenda pandu watobe Unko kutefula mpamo beso fintu nalila Love be kulu kono maita tusharila
Awe deti Iwe na ine tuwe shanye Ngoleti tuwe shanye Nishilolele mipashishi suminishe Awe deti Ine na iwe tuwe shane Ngoleti tuwe shane Nishilolele mipashishe suminishe Awe deti
Lalele